Abanyatesaloniki ba mbere umutwe wa gatanu. Bavandimwe, ntimukeneye ko tubandikira ibyerekeye ibihe n'iminsi ibyo bizabera. Ubwanyu muzi neza ko umunsi wa nyagasani uzabatungura nk'umujura wa nijoro. Igihe bazaba bavuga bati "Ni amahoro, hari umutekano," nibwo icyorezo kizabatungura nk'uko ibise bitungura umubyeyi utwite maze babura aho bahungira.
Nyamara mwebwe bavandimwe, ntabwo muri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura, kuko mwese muri abo mucyo, muri abamanywa. Ntituri ab'ijoro, ntituri n'abo mwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde muri byose. Abasinzira basinzira nijoro, kandi abasinda basinda nijoro.
Twebwe rero turi abamanywa, ntitugategekwe n'inda, tujye twirinda muri byose. Tujye twambara ikote ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo kwizera n'urukundo, kandi twambare n'ingofero ya gisirikare, ari yo kwiringira agakiza. Erega Imana ntiyatugeneye kuzagubwaho n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye guhabwa agakiza dukesha Umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo tuzabane na we ubwo azaza, yasanga tukiriho cyangwa twarapfuye. Noneho rero muhumurizanye kandi muterane inkunga nk'uko musanzwe mubigenza.
Bavandimwe, turabasaba kuzirikana abo muri mwe bavunwa no kubayobora, bakabakosora babishinzwe na Nyagasani. Nimububahe cyane kandi mubakunde kubera umurimo bakora, namwe kandi mubane amahoro.
Bavandimwe, turabihanangiriza ngo mucyahe imburamikoro, mutinyure abanyabwoba, kandi mukomeze abanyantege nke, bose mujye mubihanganira. Muramenye he kugira uwitura undi nabi, ahubwo muhore mushaka kugirirana neza, ndetse abantu bose mubagirire neza. Mwishime iteka, musenge ubutitsa, mushimire Imana uko byamera kose, kuko ari byo ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Ntimugacubye Mwuka w'Imana, ntimugasuzugure ibyahanuwe, mugenzure byose, ibyiza mubigumane, maze mwirinde icyitwa ikibi cyose. Imana ubwayo, yo soko y'amahoro, ibagire abayo rwose, irinde buri wese uko ari kose, umwuka n'ubuzima n'umubiri, maze Umwami wacu Yesu Kristo naza, azasange mutariho umugayo. Imana ibahamagara, n'indahemuka izabikora nta kabuza.
Bavandimwe, natwe mudusabire. Muramutse kandi abavandimwe bose muhoberana ku buryo butagira amakemwa.
Mu izina rya Nyagasani, ndabasaba nkomeje ko urwandiko rusomerwa abavandimwe bose. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu.